bezolimala hlangene inkunzi phela kulespy abafana abancane mabadede ngiyathemba ukuthi akekho noqinayo okay lalela mfana ngiyathemba wena ukuthi akufuna ukushawa ngezwe ngiyathemba ukuthi angeke ufuna ukuduka nezwe kuzokusiza ukuthi vele mfana ulale phethe umunye ushunini ngeke nume ngiyathemba wena ukuthi akufuna ukushawa ngezwe ngiyathemba ukuthi angeke ufuna ukuduka nezwe kuzokusiza ukuthi vele mfana ulale phethe umunye ushunini ngeke nume ezihambe sishintshile manje kuba amabhodlela ezihambe seyikhathele manje akekho ongasondela siphethe ngohlelo manje akekho ongayibhekisa ongathemba vele manje sithi ukumbonisa hamba ney'nkunzi size ngespy sicela ungashintshi ngeke uzuyimele ngeke ube phakathi kuzomele ukhethe khuluma ngathi ofunyuka bema ezihambe sishintshile manje kuba amabhodlela ezihambe seyikhathele manje akekho ongasondela siphethe ngohlelo manje akekho ongayibhekisa ongathemba vele manje sithi ukumbonisa hamba ney'nkunzi size ngespy sicela ungashintshi ngeke uzuyimele ngeke ube phakathi kuzomele ukhethe khuluma ngathi ofunyuka bema Dlalwa abafana la Angeke phela size ngespani la Angeke sizodlalwa abafana la Angeke phela size ngespani la Again bakuzen 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 Again bakuzen 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 Kuzana bantu bedimala bantu kuzani 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 kuzani